Bang Bang. King Kong. Oh my.
I think it's the kids, baby.
Ulivyo katika jumpa kachini umenipata na mwaga makopa. Semo nataka nini kila kitu ndapata leo nite kibopa. Pochi na mane usogope, sondoke mami njoo. So siri na misi choki, napenda unavo nijaribu. Unavyo cheza mami, unasababisha kutazamwa. Tani tuende ndani, tasababisha lawama. Mami no. Mwenzako I'm in love, na manisha I'm in love, I'm in love.
Show them baby, show them, 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 show
them baby. Yeah, my baby pretty pretty. Zekula waza kwa guli katiki tiki. Buli remba na webe na pati pati. Kuyite honey sugar wa sweet kati. My baby pretty pretty. Honey, 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 Hanifa. I no go play you like FIFA. Honey, 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 Hanifa. The love we ain't sit and far. Show them, kanyenye baby. Kwe chiko so kubyo yoyete. Lele chiromba lite kukwe. The love we ain't yeno maude. Echitufu baby wapie show. Tukunye tuzine mpaka kesho. I like the way you bend it slow. And I'll never let you go.
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.
Up in the party soon as you am to mzima. Whips na fatana mbele Benz nyuma bima. Na huu mziki so kupima. Tumezidondosha chupa nyingi chupi zote zimezima. Watoto wanapenda za kipapa. Waita punguza machupa meze mija. Watu wanasepa kwa kutamba. Chupa zimerika kiasi kwamba yanaweza takushanga. Na sini sisi tuna run this jiji. Wezu kanikosa kila party kama gigi. Chains got me frozen ka friji. Mchongo kama soma big boys hizo pande mi CG. Wangata, nani yupo soba. Pesa zote na honga. Basta pesa zote na koga. Glasses mucho mama sita what you got.
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.